day, ay, you love me happy day, niko na mre bora enjoy,
nini happy day, naanza kwa kumshukuru Mola, sina kitu, mwiko kutamani vya watu na lala,
ila happy day, inaweza kuwa Monday, hey.
Wengine happy day, inadondokea Friday,
Mwale wanongezwa mshahara ho,
chao.
Happy day. Unipanda mbegu kwa tabule unavuna mazao.
Happy day.
Alianza tangu uchumba leo anafunga ndoa.
Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Wengine happy day wanafurahia Sunday.
Tuesday, hey, ila me happy day, mifuko yangu ndo ina say, hey.